nyanti mbonye mpewo yechiro yantwala mubakate mbala berane basima olone manyanti maria mbangute na mwagala nyosamu ne mulago mukwaro ne muwogula mubwange na yense chambukako ganjagala nyatware ganjagala nyo mufumbire empisa zemba bulire zantu kare muta na mwagala nyo samu ne mulago mukwaro ne muwogula mubwange na yense chambukako ganjagala nyatware ganjagala nyo mufumbire empisa zemba bulire zantu kare muta.
Chambukako ganjagala nyatware.